Acha mini chane, kitabu cha mapenzi staki mini some. Eti kitabu cha uzembe, mala kikohozi na mochi yangosu.
Hey! Haya eleweki, haya mapenzi. Oh, oh, oh. Ya mwili ilo ya natisa roho, sitaki.
Ona huyu anacheka,
anacheka, anacheka.
Ona yule analia, anacheka
mapenzi yamemfurahisha.
Ona yule analia ya
mapenzi yake.
Yani bora mimi ni baki single, single. Yani bora mimi ni baki single tu, single. Bora mimi ni baki single. Oh yeah. Yani bora mimi ni baki single for
dikimo misi bondi ya nasi wezi ngumi ya nini nijigambe ulimi. Hey, yeshe ninyima gao singizi hayo, yeshe nifanyi ya gao shenzi hayo, nilipenda yake nigeuza kolo 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 kolo. Yeshe ninyima gao singizi hayo, yeshe nifanyi ya gao shenzi hayo, nilipenda yake nigeuza kolo 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 kolo. Kulia kushoto hausomeki.
Yani bora mimi ni baki single. Yani bora mimi ni baki single tu.
Yeah, 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 yeah.
Yani bora mimi ni baki single.
Oh, yeah.
Yani bora mimi ni baki single for.